naga maumivya moyo ni umie ndani ndani sithubutu kunitenda nafsi wo nipote hayawani baby so siri minafana na no siku talalira talalala wendo sima miswala swala tudi kwenu kimara mara kwa tuzo zako niwe nomi nomini ukweli buzo bora soni sisiki wezi hema bado na jitahidi nikiwa na wendo naona fadhali na kupenda wewe na kutaka wewe na kujali wewe
yote kwa juhudi mradi niwe nawe maana ukweli nakupenda kwa mwingine situenda ndo maneno walokuambia waliopita kama njia tofauti yangu mimi nimejawa na nia I wanna treat you like a queen you are baby girl you my shining star mzuri wa kupindukia chochote nitakununulia sema mami kipi kwangu wahitaji nachotaka uwe nami nachotaka usiende mbali girl move your body come close to me bado nakuhitaji usiende mbali nami achana na waongo wasemayo sisiki baki na mimi stay with me usije niacha baby nakuwaza daily I can't be without you I feel lucky when I'm with you Cause you're so fine So, so, so fine Will you be my forever? Wangu wa milele
Nakupenda we
Nakutaka we
Nakutaka we
Nakujali we
Nakujali we
Bali Sini weke bali na we Minakupenda we
Nakupenda we
Minakutaka we
Toka mdori wa kuchorwa Baby girl you look so cute oh My minato
Signora, signor
Kasura kako kaka toto You know girl you got my heart oh When toto
Y kombora, kombora
In my life you're my everything Baby girl back in on me Send them by you can get you me Hey hey My life, you're my everything Baby girl, back in on me Send them all, looking at you, me
Unanifanya mina tabasa JJ, give me what you got Nchekele Yo me number one Go finna Ni baby, you know that one
Nakupenda